Hey, yo, Bob. It's getting hard in there. Cause it wants to win the house.
Najua mpende like you know my vonky fairly top pain. Napenda kuona jinsi daily na pain. Pakuwa mangoma ya no choma kwa veins. What's in the no na no mkisikia mnasema day.
Kaze na ngipi ni tunani na ishu wapi keto. Jurani haonekani yuko ndani keko. Nyumba ya jao kisizi unapata zero. Lumia vichia we hundo cheesy pia ni hero.
Slow down on my dab on. Looking like I don't more run. Wanna car home na kudal on. Pedal on chaku kuhini hard eat song. Damn we be killing them. They're gone. Game na kaza na chana subi show. Mutana na panya kwa paka machi now. Swaga za boto usipime kwa kio. Goma goma ni switch nipata bungalow na. Flow ni soft ya tare. You can hip na kuhok kalale. It's a flow ziko atare. Wanna talk me na teach me stare. I'm after you level on. Nyugope kama devil niko physical. Critical streets at a gabo. Ani go chemical scene as you want. Wanna blow was a flow down kama.
Najua mpende like you know my vonky fairly top. Pain. Napenda kuona jinsi daily na pain. Pakuwa mangoma ya no choma kwa veins. What's in the no na no mkisikia mnasema day.
Kaze mungipi ni tunani na ishu wapi keto. Jurani haonekani yuko ndani keko. Nyumba ya jao kisizi unapata zero. Lumia vichia we hundo cheesy pia ni hero.
Maneno ya natoko na upepo leo tadondoka. Toka say hold you hero. Siki rafiki tosha. I'm keeping it a keeping lock. Nikose nipate tiki si siki tiki na foka. Na kiki gangu ni vocal. Na kiti kiki kwa choka. Fame nitaka. Fame juu ya skypa. Money would you buy sir. Muda gani muda flani muni die hard. Mitahani mitiani hipo waila. Kidizain ulipo spatikani bye bye. On to the next, to the next. Kichwa was a cash baba. Take it next level, baba. Yeah. Sing it, no flex on la la. I got it going on, man. Healing ibala. Gotta enjoy the game, kama si chapa. Hata kikatai la kikatai tagwaka. Song as I'm the main switch of flow. Matata.
Najua mpende like you know my vonky fairly top pain. Napenda kuona jinsi daily na pain. Pakuwa mangoma ya no choma kwa veins. What's in the no na no mkisikia mnasema day.
Kaze mungipi ni tunani na ishu wapi keto. Jurani haonekani yuko ndani keko.
Nyumba ya jao kisizi unapata zero. Lumia vichia we hundo cheesy pia ni hero.
I'm the daughter of the sun, I will bring the tsunami. Haters gone bando in goma ni amani. Haters going down kazi kwanza tuko ndani. Yeah yeah chemical niko ndani. Story na mwaki ni kulaki story. Waza tumalaki bila cause ni story. Nina chemical ya kukulaza mori. Bila lime kali una haki sorry huh. Wanaulizana uyu nani chemical. Mwana lubao kwa kita I'm the herd go. Nina bizarre pretty girl, better let it go. Ili balali na doom, so you better know. Twenty center, now hands up. Nina waba kire roi na chopenda. Na waza rapa kabidra marimba. Rock na kuroll, nina rock na kuimba.
Najua mpende like you know my vonky fairly top pain. Napenda kuona jinsi daily na pain. Pakuwa mangoma ya no choma kwa veins. What's in the no na no mkisikia mnasema day.
Kaze mungipi ni tunani na ishu wapi keto. Jurani haonekani yuko ndani keko.
Nyumba ya jao kisizi unapata zero. Lumia vichia we hundo cheesy pia ni hero.